Sema nyuma wasuze na yezikirize sayange ya tuse. I want you smiling. Okay, lenga kachai na kategese. Tulina kunyoga, tulina kubima, tulina kwewana. Tulina kurana, ya razine metukona.
Full music, keep on loading. Na na na, my management dancing.